unamasa kale lomba gamba pasa nyanza ingiteo ate mafuta agamenya nemiti baby lwadde biwonye komba labyo gagali amafuta agamala kutuleme jechika na malogonofu no mukisa yajanga saga museta banji mujukira kanisa netandika era banji mwalabe kibati yali atumitwa omoyo wa mukama muliko endwa dazi sabita bali abavu kati bali na motoka kampani zikoletwa badde mujulizi kubyamagero basirimu abawonye kuba wadde obujulizi nga ndi wali kathedre zimbitwa etuza omutwalo gw'abantu Adonai TV ejja kumpewo studio z'amala okuzimbwa mujje tusabeko mubi kitole kya kyesseeta pasita nyanza akwanirize ebyakusiba bijja genda mujje tusabeko mubi kitole kya kyesseeta pasita nyanza akwanirize ebyakusiba bijja genda pasita nyanza mulimi nyalina bizinensi nyingi ezimala asomesa bantu okoloove mu bwavu okufuuka omubedi ensi be yali ekubye bajja ku kyagi ne bafuna omukisa be bazimbye kathedro temuli muzungu gyobayamba kati naawe osobola nnyo okukusabira n'ofuna omukisa ku kyokola namukakasa olina ebyuma ebikuba emmwanyi ate naye azirimye nnyo n'amatooke mugalabye esseeta katonda wa nyanzi mulamu mulabyeko ng'akola amagero Mujetu sabeko, mubikitole cha cheseta Pasta nyanza kwa nilisebi ya kusiba bija genda Musajja mubulizi wa njiga kube njiri ate yobulamu Bigamba bingi bibaddewo naye mukama muwaddu ganja Ne Yesu yayogerwako tekyamulemesa mu kukola emirimu Tugambo sitani yaluleetera n'okkiriza okussa mu busibi Enkoko bw'ogigoberera byeridde tolirya kisambi Weekwata kifi kya nkoko omanyuule kye bayita omuwula Ebyengambo nabivaaka gawala y'engambo tezindya Zenoonya muntu gy'alina ow'amaanyi tabula balabiri Pasa nyanzi ndiba nayo olwaleero mpaka n'olwenkya Kuba alina bye neetaaga nsabira nnyo nefuna omukisa N'asatu mu lumu tuli mukono ku kisaawe kya disitulikiti Mu maaso ga kkooti wetuli Desemba kwolwo tuggweyo Abalema abatambula ebyakusibwa byonna bikutuke Fireworks ziwatuke tuyingira omwaka na muliro muliro Abayimbi we bali amafuta agasigibwe Buli muntu asabirwe omwaka omupya tubulumbe nalo Mujje tusabeko mubikitole kya kyesseeta